This is
the best party mixer.
DJ SV255 on the internet. Now with the hottest party mix.
Let's get this party started.
Drop the beat.
Stop.
Sija kofi keki mama Moshadata uko nyuma songo mingo Walai Meisha kupena lola sema ingo All night Shouta kanjima no ujungu Ukitambea inama kilo Jehuza kiso Ule ule vutia Kisha cheta kilo Kolo kwa mkoba Sito wala simu
DJ
SP255. Sina moyo wa bandia Haya mumivu na yoni paki ya matakwadithia Waraka zangu litema Ora ninge sobiria Mini meroa chapa Mazangu kashika njia Ubele zama Kukuza ninokelea Mungona nikachutama Chavungu nikufikia Yalalu nifosa mama Soya na yoni tokea Manika chazana Kichwa nikaingia Bado nifariji Huku nashikwa na baridi Wembo na gaidi Siwa kunifanya Kwa macho nushahidi Weza kwa nufaidi Ureza kupidi Siwa kunifanya Mwazenu na mpenda
Sija switch live Ukupindua meza Kipindi na uza mtumba Natembea na nguvu kali ya
kumagiri
Transformation terrorist
Ukuwai kunibiza Ulinambia nitafute sana pesa Kama vile mimi ndo nimepoteza Chumba kimoja cha kupanga Kuna doti moja tu ya kanga Kuna kipindi nilisanda Paganga tamani nikupeleke kudanga Baby maisha tumeishi Singe tovo bila ubishi Nilivyo hazo siku fichi Adi nikinwa ugombe likuwa na daily city
Tumetopa Wow, tumetopo Amini kwamba tumetopo
Tumetopo Wow, tumetopo Amini kwamba tumetopo
Siku wachi Mboko mile
One time for my beautiful ladies.
Hakuna ma question Where unayo reception TikTok, Insta, tuko neshe Chaza na kamera, tuko neshe Baby, mwingine sitongozi ya kaani Medata na mapozi ya saa Na vyo waka yongozi ya da Yeni we ukifa hauozi ya tabasi wa zoom
SP255, the unstoppable
Na vyo ngata lips, kama umepitia tuition Mama, wakatae wakubali sura yako tam-tam Tam-tam, una sura tam-tam Sura yako bibi wangu tam-tam Tam-tam, una sura tam-tam Walai tena sura yako tam-tam Tam-tam, una sura tam-tam Sura yako tikili po tam-tam Tam-tam, una sura tam-tam
So sweet baby Mama we
Ni asubuhi na mapema nishawaka Mtoto mzuri nikamona nikamfuata Nikamwambia ulicho nacho na kitaka Nikajua nimepata Kumbe nimepatwa
Mama mkwewe asante kwa kitungu Mama mkwewe asante kwa kitungu mkwewe asante kwa kitungu. Mama mkwewe asante kwa kitungu.
Ananikosha, staili zake kama vyumba na viosha. Wale wengine si watake ananitosha.
Tell me where you are, tell me where you are, baby.
The unstoppable.
Nakuita. Sema kama unakuja nipate uhakika. Si unapenda vege, nishapika. Chofasta mwenzako zinamwagika. Nikuvutie ganja ndo nikule. Alafu nikugeuze geuze kama kitungu wa vile. Sina muda wa kupoteza e.
Sina kuja najisogeza e.
Sina muda baby wa kupoteza e.
Sina muda najisogeza e.
Tell me where you are, tell me where you are, baby.
Najisogeza e.
Tell me where you are, tell me where you are, baby.
Najisogeza e.
Tell me you are purely born.
This is DJ SP255 on the Wheels of Steel. Follow on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ SP255.
Oh, yeah. Nakuja, baby, nakuja. I love me, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Kama ajali, mie, kwako nyanga nyanga. Udali, utafanya nini, wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja.
Sikiza kuna mahaba, yeah, mahaba.
Transformation terrorist.
Nemo kuna hema, mapenzi yanachosha yanafujara. Nafsi yangu inasema, bora nimpende tu aloniza. Uchungu wa kulia daily, mapenzi alinifanya nisile. Sina kumbukumbu ile, kwamba ulinikosha no. Uchungu wa kulia daily, mapenzi alinifanya nisile. Sina kumbukumbu ile.
DJ SP 255.
Nikufa, nikazi kwa, nikaoza. Mpenza ni mitesa, nimefufuka, yeah.
Yeah, this is what I feel in my heart, baby. Yeah, I'm the Rex, Nikali boy.
Transformation terrorist.
Nitamani ni kushike ni kupeleke kitani. Lipo kufuata kuringa wala kujona star. Nafasi ulinipa warning, nisema please don't lie. You so cute, baby. Soft bila kofu, kitandani ni midata kiuno kama fairy move. Meushani washa, unavyotue kaswa. Hile ni nyomba baraka ndo mkakupata. Nime cool mana, mesha nipeleka high. Penzi lako ni furaha, nami kwako ndo na fry. Mina fly fly, na when you call me mina why why. You my hotspot na moyo wangu ndo wifi. Fine girl, you my fine girl. Fine girl, you my fine girl.
Kichaka we moyo unanitabasamu, uwa mwenye kujisi mororo. Ilo kilia we, hata kula na kosa hamu.
SP255
uwa mwenye kujisi mdororo. Ukiwa karibu na mie, najiona bora. Lakini ukiwa mbali baby, barini linachoma. Uwepo wako we na mie, umetia fora. Wendo drake tari dale nikitaka kupona. Unaniweza wezu. Unaniweza wezu.
Nobody loves you the way that I do. Nobody can love you the way that I do.
Unaniweza wezu.
Baby
don't mind. Unaniweza wezu.
Nobody loves me the way that you do. Nobody can love you the way that I do.
Nobody can love you the way that I do.
nafunga ndoa, marry you. Menisafisha madoa, niko wingu la bro. I'm gonna stick with you for wherever I'm coming through. Mambo yakienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa, sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri, mapenzi anaishi hapa. Sikio umenipata, sina matata. Jisifie, waka, pendeza, takata. Kashi, mkononi kwenye mahitaji. Takupenda, moyoni nikupe nafasi. Takwa rambo, rindoni vita maji maji. Sito kutenda, kutenga, sito kujaji.
Naomba sana, naomba dua. Nisije zingua, nobody. Nobody.
The Unstoppable.
Mana, wataongea.
Nobody love me the way that you do. Nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa, mauninja kung fu. Anaruka, nainuka, nangu kapu. Nanepa, winja, winja, wari tu. Honey, sugar, ginger, ginger, my boo. Sauti ya kiongea tu, mashallah, mashallah. Mbua kitembea mwendo billions. Dala kama kajiongeze ya shit. Bala, bala, kajipendelea mpaka kara, kara. Sauti ya kiongea tu, mashallah, mashallah. Mbua kitembea mwendo billions. Dala, kikusogelea, bala, bala. Sasa kikuchekea, du.
Naomba sana, naomba dua. Nisije zingua, nobody.
Nimejaribu mara nyingi kuzificha siri zangu. Pale macho yako na yangu yanapokutana.
DJ SP 255.
Nimejaribu mara nyingi kuzificha siri zangu. Pale macho yako na yangu yanapokutana.
Uko nyuma niko mbele, mwanga mikere kere, acha waone kere. Nyuma niko mbele, baby, yeah, yeah.
Shindikana, shindikana, kila kitu nimejulikana, julikana. Nimependa za banana, banana, alafu uko nyuma, nimetukana.
Unalika kwa kaki, walikata kwa vanti. Ninapanga mishkaki, ulinabigwa mtikati. Hata ukiwa na bati, mwende wa sigareti. Alinaga torati, anititifotati. Lina katika, hata bila mizuka. Lina katija hito, lina jibidisho. Lina mapiche ya pilao kila mita. Alinaga kinya, wanalita kula nyako.
Shindikana, 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 shindikana.
Transformation Terrorist. SP 255, the Unstoppable.
Mr. Roll, I'm a tricky.
Kufanya ndafu kula kujigaragaza Split me side is yandika Nauliza gani tindikali na mwagika Stick baba zenu natandika Fikia ni mashimo ni mazishi na wazika
Used to be for men but not no run He gay, women,
guys,
when President, kiali mate, mother them Hili mtu tatu, pika mande
Ukipanda ngazi tunapanda mashetani
DJ SP 255
Mwambie kiti mindo marohani ukisikia Itamakalimani Tunawakalisha, balisha Tunawakalisha, balisha Tunawakalisha, balisha Wamekam Tunawakalisha, balisha Tunawakalisha, balisha Tunawakalisha, balisha Wamekam Kam, kam
Na hili pini lakini nacha na hii ni kampeni ya kutokomeza
Transformation terrorist
Mwazwa kulenga yani kama kawa So sometimes bora mbu kuliko chawa Target kibao Mwakilenga wakosi afu na muda nao chawa Ujikuta kama boss Si wengine ni ngumu atukabiki Kujipenyezesha kwetu ni mtiti Sigina chawa hawa ni atari Bosi kagiza maji chawa chipsi kidari Tafuta hela wewe achondezi Usanze kuita wanaume wenzako kiongozi Wanacheka chawa na mwembu Funguo za gari chawa kaziweka mbele Na hili pini la jini nacha na hii ni kampeni ya kutokomeza hey.
Stole kibao mtani zinaendea Afonde kashika kijiti alafa na leo Manana kasaliti chama
DJ SP255
Mama na mtuma mtoto nenda kadange Huku baba na ya nagomba nenda kapange Alafu kute toto lenyewe kichwa mibange Mwisho na unabora kaishi kunducha ukwa mpalange Wengi wanakata bata na wanakula bata Ukuna mabwana zao wanavavi
kukua The Unshoppable
Pakata kama mkongo na paka Mana maisha mafupi ka umeme waluku Mwana kapendeza alafa na kuumbabia Kama chawa na kungangania Mtani zinavuja siri ya na kibamia Demu wake so ya kiatwa na mkanyagia Bongo napenda matope Na sinema zebi toke Ubwege wege kabu shoke Peso mekunywa bombe na ulivipu kakope
Haibu natutia haibu
Transformation terrorist
Haibu natutia haibu Kuhiko tongoza natutia haibu Haibu natutia haibu Haibu natutia haibu
Yo, aibu unatutia aibu Sote tumelewa wenda unazidisha vibe Mara unamuita mke bosi maibu Unapata simu katenza kotoko haiju Yo, ene dala dala
Aibu
Unyonya nyonya kanyonya ndala
Aibu
Kakosea namba ya wakala Ntu wa
dili SP255
Aibu unatutia aibu
Aibu
unatutia aibu Aibu unatutia aibu Kutongoza na tutia haibu Haibu na tutia haibu Haibu na tutia haibu Haibu na tutia haibu Na iso kumbisa kuna tutia haibu
An international DJ, DJ DJ SP 255.
Ayo elimu ya mjini ndo imenitoa kwenye bench na game na lisa kata tabiti ya vini well. Sina nyendo za kupa kuhaso nisha graduate. I'm the man tena super kwa kuchakachua cash. Good time kila siku wena nyingi ziko bank. Balance kama magazine vuki vya rank. Kogo pana kushoboka sana kuditia dough. So tupana kwa mamito kusimamia show. Homeboy, kumisa nini ujaga comeback though. Of course shedded it, shedded zaya comment show. Na pojaribu ni kiferi ujue na plan B. Na plan B sha chunga mila ni pipi mpaka DB.
Baby, mzako mina washa pabaya. Kiuche kozi, ukini gusa gusa mihaya. Watu mtoko, mihogo bichi toko. Ideke ziki toto.
Transformation Terrorist.
Nishajua mungu sio ndumba.
Na waza imekwaje nimetumbukia. Kina kirefu mbele sioni. Jolo vele chumbani umetumukia. Kwenye vele jangara mtoni umeshika dara. Halo halo wako fala. Oyoyo sina sera. Oyoyo kesho shela. Wanna be so long. Na unifanya otokavyo. Baby give me some more. Siteke zangu izia.
Sina kisa makolo wabaki wild. Manyoka kibisa miso mjinga kabisa. Na exposure ya maisha can push.